icyo cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho niyo cyavuzweho umunsi wose. Ubushinjacyaha bwasobanuye mu buryo burambuye uko Colonel Tom Byabagamba yakoze iki cyaha ari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Ubushinjacyaha bushingira ku magambo y'abasirikare bari kumwe na Colonel Tom Byabagamba. Muri yo hari ibyo ngo yavuze ko ubuyobozi buriho ari ubwicanyi. Abatangabuhamya b'ubushinjacyaha barundura amazina y'abantu bapfuye barimo Colonel Patrick Karegeya witwa John Sengati. Ubushinjacyaha bukavuga ko bwifashishije imvugo z'abatangabuhamya bemeje ko Colonel Tom Byabagamba ari we wavuze ko ababishwe n'ubutegetsi bw'i Kigali. Ibi kimwe n'ibindi birimo amagambo yavugaga ko Perezida Kagame ngo yaba afata ibyemezo bihubutse. Abatangabuhamya bakavuga ko Colonel Tom Byabagamba ngo yasabye abasirikare babanaga muri Sudani kujya baceceka ntibagire icyo bavuga kuri General Kayumba Nyamwasa kuko ngo batazi icyo yapfuye na Perezida Paul Kagame. Ibi birego kimwe n'ibindi bishinja Colonel Tom Byabagamba kutitabira icyunamo ubwo hibukagwa ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi n'icyo gukwirakwiza inyandiko zigamije gukwiza ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko Colonel Tom Byabagamba yandikiranye na Brigadier General Rudakuba na Charles kandi ngo ntagire icyo azivugaho. Iyi nyandiko ari ku bushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butakiyifashishije mu bimenyetso bashingiraho barega Colonel Tom Byabagamba. Colonel Tom Byabagamba ahawe umwanya wo kwiregura yahakanye ibyaha byose aregwa maze asaba ubushinjacyaha ko bwatanga ibimenyetso bw'ibyo bumushinja batibanze gusa ku byo abatangabuhamya bavuze. Yeruye yemeza ko ibyo abatangabuhamya bamuvuzeho ari ibinyoma. Yatanze urugero rw'icyaha kimwe aregwa cyo kuba yarandikiranye na Brigadier General Rudakuba na Charles avuga ko Rudakubana ari we wabanje kumwandikira akamusubiza akabaza urukiko impamvu wamwandikiye bwa mbere ategeza akurikiranwa we wasubije akaba ari burego gukwiza ibihuha. Yavuze ko nubwo ubushinjacyaha bwasobanuye ko butazakoresha ubuhamya bwa Brigadier General Rudakubana bushinja Colonel Tom Byabagamba ngo ibi bibangamiye uburenganzira bwe kuko nk'uko yabisobanuye ngo amaze amezi 16 afunzwe kandi ngo bitewe n'ubuhamya bwatanzwe na General Rudakubana. Ibi ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi buvuga ko ibyafunze Colonel Tom Byabagamba bidashingiye gusa ku buhamya bwa Brigadier General Rudakubana ahubwo binashingiye ku wundi buhamya bw'abandi batangabuhamya benshi banyuranye. Agira icyo avuga ku cyo yarezwe cyo kutitabira gahunda za Leta aregwa ko atitabiriye icyunamo ku nshuro ya 20 yabwiye urukiko ko ari mu bateguye icyunamo kandi ari nawe wagiye gushaka umunyarwanda uzavuga ku ruhande rw'abanyarwanda ba muri Sudani maze asaba urukiko ko rwamusabira ubushinjacyaha bukerekana ikimenyetso gifatika cyerekana ko mu muhango wo kwibuka wabaye muri Sudani umwaka ushize atigeze yitabira kwibuka nk'abandi. Colonel Tom Byabagamba yasabye kandi ubushinjacyaha kwerekana inyandiko iyo ariyo yose yaba yaragiranye n'abantu bahunze igihugu barwanya Leta y'u Rwanda gusa inyandiko ntigeze yereka urukiko. Colonel Tom Byabagamba yavuze ko ibyo aribwa byose ari ibihimbano. Yatanze urugero rw'uburyo Leta na Colonel Charles Ndagano ari mu bamutangaho ubuhamya bamushinja kandi yaragize uruhare rwo kumuburanisha mu rubanza rwa mbere abona kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo. Umwunganizi wa Colonel Tom Byabagamba yavuze ko mu mategeko wagize uruhare mu rubanza atahindukira ngo rubemo umutangabuhamya ushinja cyangwa ushinjura. Colonel Tom Byabagamba yakomeje abwira urukiko ko ibyaha aregwa cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho kitari gushoboka kuko aho yari ari muri Sudani nta baturage b'abanyarwanda bari bahatuye ngo ntibyumvikana ko yababuza kwitabira gahunda za Leta kandi atari kumwe nabo. Iburanisha ryo kuri uyu wa mbere risojwe uregwa avuga ku cyaha kimwe gusa cyo kwamamaza nkana ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho. Urubanza ruzakomeza kuwa gatanu w'iki cyumweru. Colonel Tom Byabagamba yisobanura ku bindi byaha bitatu aregwa birimo icyaha cyo gukora ibikorwa bigamije gusebya Leta kandi ari umuyobozi, icyaha cyo guhisha nkandi ibimenyetso bigamije kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.